kumanaan dad ah oo guryo ka iibsaday shirkadda dhismaha ee magaceeda la yiraahdo Bathler Group ayaa waajahaya xaalad aan la hubin iyadoo shirkaddu qarka u saaran tahay burbur dhaqaale. Shirkaddan oo xarunteedu tahay galbeedka magaalada Sydney ayaa hadda gacanta ku haysa ku dhowaad 2,000 oo guri oo dhismahoodu weli socdo iyadoo sidoo kalena lagu leeyahay deymo gaaraya balaayiin dollar. Maamulayaal loo magacaabay inay dib u eegaan xaaladda shirkadda ayaa isku dayay inay go'aamiyaan in ganacsigana sii socon kara iyo in kale haddii kadib aan idhaahda ee markii shirkaddu dowladda ay ka codsatay taageero degdega. Kusimaha premierka New South Wales Prue Carr ayaa sheegtay in aan lacagta cashuur bixiyayaasha lagu taageeri doonin shirkadda ilaa marka hore si buuxda loo fahmo xaaladeeda dhaqaale.
We have a really full, thorough assessment of where the company's financials are at, and if
waa inaanu marka hore si qoto dheer u ogaano xaaladda dhaqaale ee shirkaddu ku sugan tahay iyo haddii lacag la siinayo halka ay ku bixi lahayd lacagtaasi. Warwarkaygu kuma saabsana maalqabeennada iyo saamilayda gaarka ah ee wuxuu ku saabsan yahay qoysaska iyo dadka caadiga ah ee ay arrintani saameynayso, ayay tiri. Dadka Australia ee qaba xaaladda neefta ayaa la sheegay inay waajihi karaan koror ku yimaada calaamadaha xaaladooda maadaama hadda la galay xilligii springka oo ah xilliga geeduhu bixiyaan manka. Ku dhowaad 2.8 milyan oo qof oo reer Australia ayaa qaba neefta, taas oo u dhiganta ku dhowaad 10 qofba in uu hal ka midihi la nool yahay xaaladda neefta. Hay-adda Asthma Australia ayaa sheegtay in saameynta iyo astaamaha neefta ay ku kala duwan yihiin da'da iyo jinsiga dadka. Wasaaradda Maaliyadda Australia ayaa ka digtay in uu dalku seegi karo faa'iidooyinka dhaqaale ee aaydu karto keeni karto aan idhaahdee haddii ganacsatadu si baahsan ay u qaadan waayaan teknolojiyadan. Waxaa la rumaysan yahay inkasta oo la filayo inay AI-du kor u qaado wax soo saarka, aanay haddana ganacsatadu ilaa hadda uga faa'iidaysan si la xusi karo. Teknolojiyadan AI ayaa sidoo kale la filayaa inay wax weyn ka bedesho suuqa shaqada maadaama shaqooyin badan ay mashiinadu qaban doonaan mustaqbalka. Dhaqaaleyahan la yiraahdo magaciisa Warren Hogan ayaa sheegay inay Australia u baahan tahay ama u baahan doonto inay dib u qiimeyso sida ay hadda u adeegsato shaqaalaheeda.
Well, AI is destroyer of jobs, of course, but it's savior because we ultimately our problems are labor shortages. So we've got to embrace these realities, not run from them. What we've got to do is reorientate our workforce. We've got to get people out of jobs.
AI da dabcan waxay meesha ka saaraysaa shaqooyin, laakiin dhinaca kale waxay xal u noqon kartaa dhibaatada shaqaale yaraanta ee Australia ka jirta. Sidaa darteed, waa in aynaan ka cararin isbeddelka ee aynu la jaanqaadnaa. Waxaa loo baahan yahay in dadka laga wareejiyo shaqooyinka ay mashiinadu qaban karaan, loona jiheeyo shaqooyinka u baahan xirfadda iyo doorka bini'aadamka, kuwaasoo sidoo kale mushahar fiican leh, ayuu yiri. Dowladda Federaalka Australia ayaa qorsheynaysa inay xadido barnaamijka talaalka ee COVID-19 oo bilaashka ah iyadoo laga bilaabo 1 bisha Oktoobar ee nagu soo socota. Talaalada lacag la'aanta ah lagu koobayo dadka loo arko inay halis sare ugu jiraan inay si daran ugu xanuunsan karaan COVID-ka. Go'aankan ayaa imanaya xilli labadii toddobaad ugu dambeeyaan idhaahda ay kiisas cusub oo COVID-19 ay soo bateen sida ay xogaha dabagalka ee dowladda federaalku muujinayaan. Adrian Esterman oo khabiir ku ah cudurrada faafa iyo tirakoobka caafimaadka kana tirsan jaamacadda University of Adelaide ayaa sheegay in shuruudaha cusub ee dadka qaar ka hor istaagi karaan inay helaan talaal ay weli ugu baahan yihiin ilaalinta caafimaadkooda.
The current definition says that if you have severe immunocompromise then you can still get free vaccine. But that's a very, very narrow definition. There are lots and lots of people who have diabetes.
Qeexitaanka hadda jira wuxuu u ogolaanayaa in talaalka bilaashka ah la siiyo dadka difaaca jirkoodu si aada u liito, laakiin waa qeexitaan aad u kooban. Waxaa jira dad badan oo qaba sonkorow iyo xanuuno kale oo daba dheeraaday, kuwaas oo halis weyn ugu jira COVID-ka. Qaar badan oo ka midihi kama tirsana dadka todobaatan iyo shan jir ka weyn mana aha xataa shan iyo lixdan jir dadkaasi weli faa'iido weyn ayay ka heli lahaayeen tallaalka covid-ka balse hadda ma heli karaan ma heli doonaan anahadee tallaal bilaasha ayuu yidhi shirkad nadiifinta guryaha ka shaqeysa ayaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka ka bilowday adeeg cusub oo ay shaqaaluhu dhammaantood yihiin robotyo u eg bini'aadamka robotyada ayaa booqda guryaha oo nadiifiya iyadoo khidmadda adeeguduna uu saacaddii yahay wax yar ka badan $40 oo Australiana shirkada ayaa hadda shaqeynaysay muddo ka yar 2 bilood oo keliya balse sheegtay in durba baahida loo qabo adeegani uu ka batay awooddeeda maamulaha iyo maamulaha nidaamka shirkada Tau Robotics la yiraahdo isla markaana ah aasaasaha oo magaciisa la yiraahdo Alex Koch ayaa sheegay in mustaqbalka ay qorsheynayaan in robotyadu ay qabtaan shaqooyin kale oo badan sida dayactirka guryaha ilaa daryeelka dadka waayeelka ah
Over time, we make it more and more autonomous. So the human is more and more just leaning back and just watching it do a task, maybe taking over if it makes some mistakes.
Muddo kadib, robotyadu waxay noqon doonaan kuwa si isa soo taraya iskoodu u shaqayn kara. Doorka bini'aadamkuna wuxuu ku ekaan doonaa kormeer iyo inuu farageliyo marka ay khalad sameeyaan oo kaliya. Ugu dambayntiina, waxay gaari karaan heer ay si buuxda iskood ugu shaqeeyaan, iyadoo markaas shaqooyinka qaarkood ay dadku qabtaan ay yaraan doonaan ayuu yiri. Dalaga ananaaska la yiraahdo ayaa dalka Burkina Faso ka noqday astaan muujinaysa in uu dalku isku filaansho dhinaca cuntada ah gaaro iyadoo dawladda iyo siyaasiyiintu ay dhiirigelinayaan in la kordhiyo wax soo saarka gudaha halkii lagu tiirsanaan lahaa cunto dibadda laga soo dajiyo ananaaska ayaa hadda lagu beeraa dhul qallalan oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah gobolka Saaxil ee Afrika Khubarada ayaa sheegaya in isku filaanshaha cuntada iyo horumarinta beeruhu muddo dheer ka mid ahaayeen dooda siyaasadeed ee dalka Burkina Faso. Waxa ayna xusayaan in tan iyo xilligii madaxweynihii hore loo oran jiray Thomas Sankara ee sanadihii 80-aadkii xoog la saaray in shacabka lagu dhiirigeliyo inay dhulkooda beertaan oo ay cuntadooda kala soo baxaan halkii uu dalku ku tiirsanaan lahaa gargaar cunto. Mas'uuliyiinta Iran ayaa sheegay in weerar uu Mareykanku qaaday uu ku dhacay guri ay ka socotay munaasabad aroos oo ka dhacaysay deegaanka Kohastak ee Koonfurta Iran halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalka iyo weerarada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ay sii xoogaysanayaan. Mareykanka ayaa weerarro ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala marinbiyoodka Hormuz halka Iranna ay kaga jawaabtay gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn. Ciidamada Iran ayaa sheegay in weeraradii ay ku qaadeen saldhigga ciidamada badda ee Mareykanku ku leeyihiin Jordan ay ku dhinteen tira badan oo askar Mareykana iyagoo sheegay in weeraradooda jawaabta ahi ay sii socon doonaan hase yeeshee Mareykanka ayaa beeniye sheegashada isagoo sheegay inaan wax khasaara ah oo nafahi ka soo gaarin ciidamada Mareykanka weeraradii ay Iran geysatay u geysatay dalka Jordan saadaasha hawada maanta oo 4 bisha Sebtembarna ay tahay 2 waxaa laga saadaaliyay in ay dalkan Australia ka noqoto sida soo socota aan ku bilaabo magaalada Adelaide waxaa laga filayaa shuuxyo suurtagal ah iyo 17 digrii Melbourne shuux ama 2 subaxi ahaa 17 Canberra shuux ama 2:20 Sydney inta badan qorrax 17 Brisbane qorrax 7:20 Darwin qorrax 33 iyo magaalada Perth oo ah shuux ama 2:19 halkii dollar ee Australian ahna maanta suuqa lacagaha wuxuu ka joogay 71 centi oo dollarka Mareykanka ah dollar iyo 21 centi oo dollarka New Zealand ah 1.61 euro ah iyo 2.62 dirhamka Imaaraadka ah warkii Australia iyo caalamkuna intaas ayuu ku dhanyahay maanta oo 4 ah qadar xayisiisa kadibna waxaa inoogu xigi doona wararkii Soomaaliya naga soo gaaray saaka.